studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hedi be studio tamani o resa e sagi ko modo usmandi ko halanto on kabaruji gondi do yodi maison de la presse nu jire wonane to ogi jande to ada do sukabe yodbo be kabaari duubi joyi ana e ko waddi sugulla li lam tumbutu fawarde gawo li leedim di non en dadi sefa fasane do o kabaru funte le tongande smart kenya bam ko do ana ko do ujinaaji temen jeegon suka be yolbere hewtoto le hitane 2018 be ujinaaji tem dere chapane joom be ka dadal sifa jaati feewde e majjun non chaddi goddedo oni yogaaji ka ngadi noddangu fa kala tekino hen kumbol ana buri temen tato neddo bu du be lamin ko be leedi algeri ni dibbi yaltude le hen e le ben non malin ko be hewbane e wi wadde daranil kabar hono riba wat le mali dun ame Mamadou Toure do woni horejo keso fema futto o juddinama kenya le batu mawdo goto o podi diddo makko dun kanko sala babino o tawakali nokkuton o wodi ngani sembe kabaruji dum jogani on bismillah on do studio tamani yimbe jomben kabordo be anda ko ngoni chami e do d'accord de l'armée Mali labzenga hedi kerol Mali e Niger bete baggo hande ko heba nande non hono soldats goto hedi ken goto barmi mobile goto du yaadam sukabe ujinaji temede nje ujinaji temede jeego e chapantaton ngoni be yalber hewtoto le hitande 2018 de non de be ujinaji temedere e chapan jeego e joyon be ka dadan sifaka jaati yo smart tongi o do kabaru le imadara en instat kanyu e ministère cella leydi meden le fabandirde e gollede onude tongande neno holliti sukabe kebali be kebali duubi joyi be le lam tumbutu e gawo yalbar mu e ana e ko sulni fa hande fa sande de leydi meden den non ana dadi sifaka jaati keddana Umar Waygalu
le ndedo tongande be kolliti widli lam tumbuto kanye gawo le temedere fu sabami ko bur yimbe le sappo en jiyon tidallaaji wayde nyamde fa hara woni e mudun en fa hande ndedo tongande beediti wiide dido tidallaaji mata le lamu kay le temedere fan buri yimbe le sappo e nayo be dido tidalaji ngoni e mudun le lamu tawden du le temedere fan buri sappo e nayo ko dido tidalaji mata e mudun sabami le leedi mali ndi le temedere fu ko buri yimbe le sappo ngoni ko nyamata fa kara idun way waddude kutteji goddi kasel fewdo e sukabe fa yottiono manga ko mudun en worri kanye ko nayri bangal cellal pelle oni goddi le leedi meden di dun UNICEF PAM FAO kanye OMS kambe ngaddi do ko jali be kolitir wattu jono wajib sina juddo dokkindire yewa yalla hono wayde nyamde fa har haani hebreede le leedi ndi be bi dabareji teltilid an kani feneede suko fu yewa yalla hono dido tidalaji kani fa birede le majjum be bi wayde nyamde fa har sa yewi le leedi meden di idun waawi latata sababu so yimbele kewbe anton mbasa gollude golleje muudu en perde ko dum waddata ko nayiri bangal kebal le hitane fu dum yafa miliyaruji temedidi e chapande jeegom e jeegom hono be do sukab dido tidalaji ngoni e muudu ko buri heewde fu sa yewi mabba tawan darde de ana buri tedde muudu en bire mabbe du sa jeewira taa waayi limde dun idun waayi latata sababu so nyaaw nangi hono beedo sukaaba taa waawa dadude le hen sabide sembe fu heddiraaki
ewi UNICEF gollidaade le horugo gol korsa imadara kala ana hasindina faande do yolbere sukaabe yara tiagal ewi docteur Marc Nene dunke fam bangal hono yolbere kabaru godudo handen do ana tongi e do tiidala godu kali leddi ka fa warde hanadu e wayde jogala lobbole fam ngure galleji du keddana Mamadou Sama Seku fa beedere den fam
il est important de mobiliser aujourd'hui
ana hani imadraaji kewdi ngade fewde e habugol rafingure kanyati allahji nyamdu sukaabe der leddi mali ngada noddango fewde e kala yalla kabar mudun no huntene hore den sukaabe denoto e kabaru wayde nyamde fa hara wattangul hakkilo hakika nawab jati latade sababbe do sukaabe fa bo yirigara lid malindi alla hali kabaru dedagu leedindi yo goto e sabuuji odo tilalla ka dum tan wana fe sababu mudun siko wala fe der raison ngaji yoga sahal leedindi kabaru wayde denagu o kabaru nyongutibe be rafi nawtorade ciudi dogotoro en jamceni dam na pa bo sanne beedudi tilalla odo kabaru rafi ngure dum waw jati seminde kabaru mudun ka bangi goddo dum kabaru andal kanye jogola lobbo na hen al haliji dikana fe jebede sabi an hani jamarande anda hono hani wadde yalla be deno kabaru rafngure
wa prévenir la malnutrition aiguë sévère
kala ko jiddon famitaade pode fode be ma am Facebook na Twitter on mbay noddu du numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fando kon hakilaji modon ana buru teme taton neddo dibbaado du yontere jabbene de le imadar lamu koobe leedi algerie ndi be fudu yo agadez kerol algerie e niger be ngartira e ben non malin koobe hewba ana e wi ana walde daranede dabar hono wirbe babbe wartude leydi ndi ɗon amé Ousmane Diarra Horjo fedde nde non wonko haalde Oumar Way Gallo keddena Mamadou Sam Seku
gilla yontere ƴaɓɓinde nde laamu koɓe leydi Algérie ɓe ɗommi anniya ribude kala jaaɓe runde Afrique mo ɓe nder leydi Algérie yo weltingol dunu gaɗɗagol ley alhaali bonɗo neydi fof tawaka e muɗum sifaji jeddoji daati ndugal sariyaji leydi Algérie saabi ɓe senda fay goto wona wittoɓe famuɓe tan leydi ndi ma wittoɓe jooɗiɓe nder Algérie toon ma ɗum bittoɓe jogiɓe talki ɓe jaltiniɓe fof naɓude ɓe nder nokku goɗɗiɗo leydi Algérie hakke kiloji 300 ley kirol hakkunde leyɗe Algérie e Niger nokku Agadez yo yimɓe le mbaroɓe hakke 333 ley temedoran fof yo malinkoɓe
ngueƴi ñaw liƴƴi du noddirteɗo virus tilapia ana ley leyɗe piliɗe en ɗum kerodirɗe e meɗen ɗe e wi hooreji gollirde kawral ɗum awgal li bamu ko ɗo o ngueƴi ñaw joga naake hono kutte fay goto ka banggal hono cellal tomante yo liƴƴi tan o raɓata du gollirde nde hollitino ñaw o martanaka kumpale Malikata FM kanko Bekay Tangara mo gollirde awgal bamu ko ɗo wonko haalde Imrana Kili Mayga keɗɗena Mamadou Sama Seku
le virus de tilapia
yo gueƴi ñaw nangowo kala liɗɗi fa hunde ɗi mbawana ɓiɓɓe adama ndenno kala liɗɗi mayoji ndenatako e majji oɗo ñaw o wona ko wiyete genus ko saabi genus woni ñaw dabaji raɓowo ɓiɓɓe adama ndenno gueƴi ñaw o walda emo genus o kuteyiɗi mate sanne nder kabaru keɓal saabi lingu mo ñaw o nangata o lingu mo ɓurata heɓede nder hitande fof ndenno ɗi hulta wiide yo liɗɗi ɗi jamarande ɓurata fof nawtorade ndenno so ñaw o yeɓaka tan mo wawi jaati latade sababu majji nde fewi si oɗo lingu o ndenno hono mbimini kuteji ɗi yo ɓuuri fof banggal keɓe noon ka oɗo ñaw o mataka to funno nder leydi Malindi gueƴi ñaw o matama nder leydi Israel leydi Ghana leydi Egypte kañe leydi
Zambie
caggal ko wote hoorejo fima futu sagguno ko ɗum e altinere keña o laminama fa Mamoutou Touré lollirɗo Bavier laati ardo 36 gotonimo 36 ɓe noon jaɓanalimo ka o hennama e hoore yaak muɗum le duuɓi nayyi Sala Babi mo o tewtidanno o noon walano ley nokkuto o nden o wattu non ardi o holliti hannden o dewritinal kawral kala li hono Balon Mali woni ardo golle makko keɗe ko haalde Saka Z Traoré ɗe faccitago Mamadou Sama Seku
sentiment de fierté
yo miijo kuyam jogimi wattu joni o ka wona fewi kuyam ɗaɓɓitiɗo onon e koye mon on tawki kabaru bottu amen mawɗo hannde o yo fa hannde alahaali basiji ɗi timmata ka bangge goɗɗo andon wiide famumum keeɓi e le kabaru Balon o gilla duuɓi 35 ɗi min gaɗi e muɗum ne mbawi jaati nafude min min dawran no kabaru Balon liɗi Malindi yarata yesso min gollidan e kala mbawɓe faabade min e oɗo anniya golle o fay goto min jaɓatako ndenno min dawtorto faamu momin jogui banggal muɗum wadde tottodiral hakkillaji fewde e kala komoniɓe kabaru Balon e ley kawtor manggal ngal min landinta hono no kollitimi e ley heeƴo golle am o yalla enen malinkoɓe e ardiɓe en e golle ɓe na dawra kaldal e yafodiral mi o tawangal leydi men noon ndenno ana hani wakkat juni o jeguiten koye amen pawen miijoji amen foof dow kabaru Balon o kabaru Balon amen o yo hononi galle moɗo noon mo foof e hakkillaji mum ndenno saate jeddodiral jaati ne tawa hen ka ɗum foof tawede ana hani gonde
contradiction mais il faut qu'on se retrouve
nana championnat ɓe keɓade duuɓi sappo jeeɗi ɓe ka Mali hawri hawi Turki leydi nanni mbaɗuji tati kañumɓe kamɓe hoorem noon heɓade fay goto caggal ko hawano alcommissare aljumari ƴaɓɓine nde Mali fiide e Nouvelle Zélande ñande alcommissare nde
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen ɓino keɓen faamu tan remoɓe maaro leyɗe leydi Liberia heƴaɓe muɗum ana e office segu dokkodiral hakkillo hono dogan dow no demal maaro keɓal muɗum ɓeydorto ley leyɗe ɗiɗi ɗe ɓe gaɗi hono ɓe gaari mi jehi ñono du ɗo demal wondi e luguede fa faame nokku barasi markala o fa warde du e mbewani ana ɓuuri ujunere suka ɓe mo jande lehire kañi e hakkudere hakodirɓe yaade lefol onodude l'école keña an songoto ngol ɓantugol waɗi wattu mo hono janguinirɗe taw boni fa birgi noon hono fanga sodu yimɓe joom ɓen kaɓorɗo ɓe anda koko goni mbari hono yimɓe ɗiɗon jemma alande nonno yo golloɓe gollowo laamu kabaru demal e eaux et forêt goto goni masibinaɓe waɓɓe e golle no hono ɓe laaɓi ley ngalluru nde yimɓe toon kolliti fa hande noon horugol waɗaka wadde odo golle du tewnita ka yodo kadde de dido kabaru kedde dal fande yotre man yeso yen tawde jango.